party aku act a fool. Juku hivi kuna masuspect wanataka kuni turn cartoon. In the name of dream chasing, huskin wengi wanafiki. Nimepata kushirikisha, ikapata kunijulisha. Gondoro moja, kulalia, sio ndoto kufananisha. Na mtu individualistic, kume machungu ndo ufundisha. Mew flex be eccentric, nandimi za kutisha. And yam anorexic, but I like baggy t-shirts. Sitaji swagia fashion, na chindio ni draw attention. I've been artistic, since way before ni get college diploma. Pedigree a Lincoln bio, staji chochat in mesoma. But don't you spark my resentment, it's not in your best interest. It gets my petty levels on Mount Everest. Now my mama's last born, bastard is all grown. Welcome to the chronicles of the blue mask with blue souls. All you want is the truth told. Mask off, mini MU to the K, IRAI. MU to the K, IRAI. MU to the MU to the MU to the K, IRAI. IRAI. MU to the K, IRAI. Kumbuka ili jina, kumbuka ili jina. In a four maintain silence, niki deliver my set. Your speech may be silver, ila kimia ni dhahabu. Kinyume chake ni adhabu, ineza kuwacha ukishiva. Nyinyi ni mayai, mindi waziri, omaradhi nimeji ami. Na madawa nimeji pin na word power. Na ikija ni utunzi wa vina miu, tekeleza. Nikia pia wasa ni bandia miu, teketeza. Kabla hato ujajelezo, kwa matanga kwa jeneza. Missy you appear with this buzz. Hapana hatuko atpa, mimi sasa ndio nitakufanya udisappear. Nikiles bus, nina majibu ya ajabu kijana swali za ujinga. Wangu wajibu kwa kikisha nda kwa cha umesta ajabu. Juko minendo, chazi mdundo mbuki nimesha starabu. Flow nae mekua sweet, sinzile siku likuwa nikiuza puru choriane kayole. Tangu enzi ya buru kole, nimekua halisi midhili ya prince za vidole. Nite MU to the K, IRAI. MU to the K, IRAI. MU to the MU to the MU to the K, IRAI. IRAI. MU to the K, IRAI. Kumbuka ili jina, kumbuka ili jina. MU to the K, IRAI. MU to the K, IRAI. MU to the MU to the MU to the K, IRAI. IRAI. MU to the K, IRAI. Kumbuka ili jina, kumbuka ili jina. Kumbuka ili, kumbuka ili, kumbuka ili jina. Hey, kumbuka ili jina, kumbuka ili jina. Kumbuka ili, kumbuka ili, kumbuka ili jina. Kumbuka ili, kumbuka ili, kumbuka ili jina.